kutegeza bannayuganda nti kyaviirako poliisi okukola okugaziya okunoonyereza okwasobola okutukulembera mpaka mu maka ga Sheikh Kamoga Yunus gye twasanga abavubuka n'abaana wakati w'emyaka 14 mpaka 28 nga bawere ddala 3 mu 2. Naye nga mujjukira nti amaka ga Sheikh Yunus Kamoga gano kyegatongozebwa ng'ekifo ekisobola okutendeka n'okusomesa abaana oba okutendekebwa okuba nti baali tolina ne license ebakkiriza okutendeka okubakkiriza okuoperatinga ng'ettendekero lyonna. So byabadde bakola babadde babikolera mu nkukutu nga ne bannayeba tebamanyi ki kigenda mu maaso. Ku geeti kwaliko kufulizuura la ddala 6 era poliisi we yagendayo geeti okukola okunoonyereza ba administrator baggalawo ne bagamba tetugenda bakkiriza mpaka luvannyuma nnyo lwe baggulawo. Bano abaana 3 mu 2
abasiraamu wenna omuli mu ggwanga mbawa ekiramiso nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nali wano ku lunaku lw'okutaano ne mbategeeza nti amaka gange gagalumbye abali muleeya ne mu yunifoomu, ne mbagamba nti gaabuusa ebisenge ne bayingira n'enzigi ne bazimenya. Bamanya enzigi 3 yiswa tubagamba bamenya geeti ne bamenya olujo lw'emanju oluyingira ne bamenya olwa wakati ne bamenya ekisenge kyange ne bayingira ne bajjayo mato abantu bano beewunyisa ne kapafyumu nako bakabba. Ate nze siwayira kubanga bwe nkuwayira ku lunaku lw'enkomero tugenda kusimbagana nawe amaaso. Siwayira nobagita simanyi power bank nobagita abaana kubazanyira bagita batya hifis naye n'ogibba ebyo nkakasa babibba nebatambula ne bagenda. Kakati olu bwe bamala okugenda ne bajja ku bavubuka ne babakubba bubi. Nze n'obujulizi mbulina nga bamenya, nina obujulizi nga bakuba abantu nga babakulula, nina obujulizi nga balinnya ebisenge ebyo mbirina. Naye ate olwaleero ekyewunyisa ne mpulira nga omwogezi owa poliisi ng'agamba nti twakwatirayo abantu 3 n'okusoba. Naye lwaki gwe olimba ensi eno abantu olwaleero essaawa 7 we muze omulundi ogw'okubiri nga nange wendi ne mubakwata olwaleero ku 7 enanga lwetegereze bulungi byoyogera olwaleero sijjo olwaleero 7 we muze ne mubakwata nga nange wendi. Ate ogamba otya nti babakwata jjo obona obulimba si bulungi? Obulimba tubugye mu nsonga zino oba twagala kutereeza. Ensonga eyokubiri emwami yonaaga gyagambye nti nze wali nnyina w'abavubuka mu ngeri emenya amateeka era mbasomesa butijju. Omwami yonanga nkugamba n'abasiraamu mbagamba nti eri bagiyita Tura Rehabilitation Center registered. Rehabilitation kitegeeza okuŋŋaanya abantu aboonoonese n'obaddaabulula ne baddayo. Gwe mulimu gwange gwe nkola okumala emyaka 2 2 namba 2 wano entandikwa ya wano naye okumala emyaka 4. Genda obuuze abamanyi twali ku William Street wansi n'omugenzi ojuku era ng'abantu abo tubeera nabo era abantu abo tujja kubeera nabo paka ddi tewali kwejjusa. N'olwekyo nkugamba nti ekyo kyogambye kya bulimba registration or atenga tura rehabilitation center terimu abantu bantu bajjawa fada tukola bintu fanga abatasoma omuntu ono otuwagala omudabulula tugenda muzadde wani omuzadde we natuwandikira ne ROC wava netuwandikira n'omuzikiti nemekuwandikira bino byonyogala byonna mbinako obujulizi naleta obufaananyi bubiri netumukuba n'abeerawo bwe tumala omudabulula emyezi ena obasiramuse kakati oba wadda era tubazaayo gye bagenda gye bava era baddayo ate misana ttuku era ffe gyetukola buli intake tuwandiika amannya gaabo abazze netugatwala ku ROC kyono tukikoze okuva mu 2007 genda ku ROC bwema nga nimba obuuze ddala omusajja gyagamba muyina likodi y'abantu bano babeera nabo waka nakyo kya bulimba n'olwekyo abantu abo bwe batyo bwe bajja era gwe bajjayo ekyokusomesa obutuju waliwo mu 2010 waliwo yaganda agamba nti tusomesa butuju era nga banoonya okutunyigiriza ffe abasiraamu netutyoboola tuli bannansi ng'abalala eyali diso ow'ekitundu ekyo bamuyita Musa Mubiru genda omubuuze najja netumulaga everything bino byembagamba netumalaga byonna ne certificate nagikubamu era bwogenda nomubuuze ajja kugamba kituufu era agende ku polisi mu ofisi ya diso obeba tebirimu nolwekyo ffe tuli bamateeka ate mazima tetujja kumanya mateeka naye ekyo kiddamu ffe tetugenda kukkiriza abasiraamu okututyoboola n'otukukakanya ng'omuyisa abalamu bamutiisa tetulina ebizibu tetulina buzibu nanzikiriza yonna tetulina kyagamba nti ffe tusomesa obutuju nze buli lwana bange tekuliko musiraamu kankubuli nze ndi wakati bonna tekuli basiraamu yebe babuze obanyira problemu nabo genda bonna si basiraamu wano agamba nti wane sanifaya yolokole yino wano wane nakasero tuba tusaala banyimba ne bawugana nga tekibalumba nga ffe abatujju ndina okusonkereza kututyoboola kutukkakkanya naye mazima tuyinza kukkiriza boge mazima ekyokusomesa Qur'an mbalayirira nze kitaata wange kave jajjange Musa mudde yalina abantu owaka basomesa babiitanga byowo mugende mu histori kitange yinusu bwatyo nange bwentyo tubiita byowo tubeera nabo ffe abawalimu abantu abo tubeerawo n'omuzikiti n'abantu abo tebatubulako otubeerawo babeera era tiyagenda ba tujjako ndibweoyagala otya tujja kubeerawo tubasomese Qur'ane tubajjamu n'empisa embi mwami onange yeerabidde ogamba nti ekyobuyekera kyakirina bwete mwami onanga temumanyi nti mwankwata nemuteeka mukomera gwobuyekera tegwalimu waleta obujulizi negunsinga ogwobutuju tegwalimu saagenda mu kkooti yansi yonna nagenda mu kkooti zino ez'enjawulo mwantwala mu kkooti yensi yonna neŋŋenda nenvaayo ng'obujulizi bumize ne banta nzena ffe netukola omuntu bulamu mwawulirewo nga tukutta emizimba tuvuma tebatusibira bwerera kacyanga nfe mukobera mwawulirewo mumuzikiti nga seeko yenna akutta omuzimba ng'avuma gavumenti nti lwaki yatusibira obwerera mwali mukiwuliddeyo mwawulirewo nti tugenze mu kkooti batuyirire ffe tukumye obuntu bulamu tuwumbawumba basiraamu bannange nedda abakole si gavumenti abakole bantu tuli bamumbirira newenjogereza wano mugende mubuuze minisita wa internal affairs kayinda ensafiro oba tetulina puroguramu esomesa basiraamu okukkakanya abasiraamu genda wababuuze kayinda ensafiro bagira bose ministers obangale tufina program ekakanya abasilamu nokulaga enchi nti abasilamu siba tuju siba yekela eranga twagala abasilamu bakakane balo bamanyenge government semaina kubiyita se tulikoe program nafa tukore ebyo ate bakuma muyo atigati gechi ekitanyi akizaza abalongo mwe bali kumpulizi ekidako nze abazze wange nebamenya bano nja batwala mu kkooti ng'abantu ekyo nkyogera lwaki ok first pass nayo gumusanga era nja guwaaba kyekiddako ebisigala ebirala nze fulume ntutambula ng'ensi bwetambula nze njogedde awo wenkomi ninde kinaddako yobaddako nga ndeeta ndi redly nkyagiredde bulungi ate ndimwetegefu bulungi mumala kino nga tugenda kukyokubera mpaka buli omu wanaamanya nti munsi muno mwali era ateeka okubeeramu fenna tutya okubeera mu nsi eno uganda fenna oba oli mukatuliki oba oli musiraamu ebyokusosola n'okukakanya abantu kintu tubivireku bwotwala evrand bwotwala seeka bwotwala archbishop bwotwala nemufutinaani naebyo ogamba nti kukakanya abatabuliiki mutakakanye mukulembeze wabatabuliiki yemujjenga bulijjo mukwate yahaya mutwale kamoga mukomyewo ani anakkiriza ebyo fe tuli bannayuganda tetugenda kuvoola tuli batabuliiki tetugenda kuvoola tetujja kukkiriza kutukakanya wetuli mwagala oba temwagala ate tuli rejisitadi jamaiya tabuliigi salafiya rejisitadi mu gavumenti ya uganda tetuliwo ligale wano mu nsi kino twakikola wa bugongo naye tewali kyetagisa nza kwewandisa nti kubanga ndi musiraamu tekiriyo era nze nali nganyo kikola naye olw'okwagala okulaga ensi kifo tuli wansi w'amateeka netwewandisa jamaiya tabuliigi salafiya tuli wano mu mateeka n'olwekyo alowooza nti fe tugenda kukakana tetusobola kukakana olwaleero nze nebwozijjawo omulala ajja kujja wallahi ndayira kubanga kyetuliko diigi tetulina mu byabufuzi tetulimu byabuyeekera ekyobuyeekera n'obutuju ekyo mbagamba ne munookyogera tetukirina era tetukikola ye bannange kambagamba bwe mbanga kamuga ndi mutuju ndi mumenyi w'amateeka ojja bwotyo nga bwewazze noomenya n'obuka ekitakati nogwa munda oba obuntu bulamu oba obuyigirize oba obugunjufu kaakati wakoze omusango oyagala kugubikirira na kino naye awenkomye naye ffe tuli tayaali tetuyina buzibu abasiraamu bategeeza muggwanga wano mulina abasiraamu bategeeza owatali kuwawulamu tifula tulina pulobulemu na gavumenti enu tetulina pulobulemu na ggwanga lino naye tetugenda kukkiriza ddala ndayira agezaako tutyoboola n'okugamba nti ffe tetuliiwo oyo tetugenda mukkiriza ne bwalijja naki mwe bali kumpuliriza balakagafu ebulimba bwe ngambe nti abantu bebundi bavveeko jo tebakutte abantu be bakutte baabatadde jo baabatadde nga babakubye kubye bano bagamba olwaleero babakutte nga wendi olwaleero liro saawa musanvu ekyogamba nti ŋŋende nze sijja genda ŋŋendawo nzi ŋŋendewa opolisi ewavudde abamenye enyumba yange ekawe empi yatenzireyo nze wendi enanga mumabulire abapolisi nze wendi omwagala mujje munkwate weriseekwese wendi ndi nakasero era ntambula kiira na musirikale nze gwolaba nkuuma abala bonna balina abasirikale gende olabe bonna abakulembeze basiramu balina abasirikale nze kirina kubanga nzimaisirie musango musirikale ankuuma anyambeki nolwekyo nze wendi jangu onkwate ontwale weoyagala okay.